Baka wimbe ama piano ama nifanye kiki ninaganye mashabiki Instagram niko safi kumbe home kuna ziki muziki auko fresh tunakwenda sana rest wana wengi wamekufa kwa madawa na ma stress shawai pata case kumtusi mwana jesh goma zinalia sana ba alafa kuna cash toka niache muziki na magari kibao toka niache muziki na majumba kibao toka niache muziki na madili kibao kwa sasa na wachora wale wajinga wali wao hey. Staki tena muziki staki tena kuimba Nataka do na kama hauna team nalo bonge la so viewers you can buy tandale kariako staki tena mziki umenipa ziki umenipa maadui ukanipora marafiki staki tena mziki nangoja timiliki ndo maana mwaka jana niligombana na Niki kama umekupa cash yu mziki achana nao Vanessa Master J wote wameachana nao na kama hauna cash Muziki achana nao Mze sufu sali rudi Asha achana nao Staki tena muziki
Staki tena
kuimba Nimechana na muziki Naona umenishinda Staki tena muziki
Staki
tena kuimba
It's time for Mazese Music.